Hii trust ilitoka January and now we are in July. We have never held any general meeting pertaining the trust which has been formed. And we are the members. Ni sisi ndio members wa hiyo trust. Na wale committee, wale group ambayo walifanya registration of the trust, ambayo walifanya hiyo kuregister trust, hawajachaguliwa na wananchi. Walikuwa interim committee ambayo community waliambia hao tuweke trust mpangilio, tukimaliza kuregister, tulete mkutano ili sisi tuidhinishe sasa kama nyinyi mtakaa na sisi na community wa, kwa ile clusters wametoka, ama tufanye sasa uchaguzi mpya. Na ile kitu wananchi walikuwa wangependa sana isemekane ama ifanyike, kuambia ya kwanza we need to confirm the committee which has been there. Na ndio unaona saa hii hata sisi venye watu wanataka ni uchaguzi ya conservancy ifanyike. So ile kitu sisi tunaomba, mimi ndio I have relinquished my position. Nilifanya retirement because I have other capacities to play. And with my own spirit, nikasema wacha mimi niteremuke kidogo ili wengine wakuje. Tulifanya uchaguzi, kulikuwa na candidate wawili. Wula alipata kura 10 kwa sababu tuko na conservancies ambayo zina form a cluster 6. Tulipiga kura. Mmoja alipata kura 10, mwingine akapata kura 8. Wula anapata kura 8 ndio sasa tunaambiwa ni yeye ndiye atakuja kukaa kwa hiyo committee. And I also support elections. Let people vote whoever they want. Hiyo ndio hata sisi tunataka uchaguzi ifanyike.
Yes.